Yo, what's it be, sir? Na whiz, a fizz. October 25, tukakutane kwa amani, na sisi tuungane.
Wapige kura wote, twende tuungane. Tukapige kura, October 25, twende tukawachague viongozi bora.
Wala usiadaike, usirupunike na wala rushwa usishike. Na ukate nyororo warushwa wana we. Atua haki ni rushwa isha tutesa sana eh. Osibita liniona, watu wengi wanakufa. Tutakiwa kupamana sote tutengele tutaifa. Amani na upendo, kiongozi mzalendo. Amani ya Tanzania, sisi sote tutivunia.
Wapike kura wote, twende tuungane. Tukapike kura, Oktoba 25. Twende tukawachague, viongozi bora. Tena wazalendo, tumia haki yako.
Let's go, upendo my country Tanzania lia. Wengi wazalendo viongozi wenye niya wenye. Wengi wameshindwa kukura kupiga bia. Hiyo mikono iwe juu, siyo juu kuivamia. Hiyo mikono iwe juu, amino mebarikiwa. Tuwa wazi ya kesu hizi, kazazi pia walezi. Aminu kimusongazi hasa kwa vivo vitansineti. Kama mpenzi, malirio inshazi korusha mie siwezi. Kura kuwapigia ni kupata wazalendo. Kutoko mezo kimi malere, sino sikendo. Hasa kwa dawa za kleve, ndipo tunakoso hondo.
Wapige kura wote, tende tuungane. Tukapige kura, Oktoba 25. Twende tukawachague, viongozi bora. Tena wazalendo, tumia haki yako.
Everybody, every man, you be attention. Talk and see corruption. Don't care, don't fear, don't fear, don't share.